angels to come, each and everybody, to this time that the Lord has given us so that we should worship Christ and Him crucified together without compromise. John.
Kulandireni tu nonse amene Mulungu atati walola kuti tikhoze kukhala limodzi mu mkumano uwu kuti tikhoze kukondwera ndi kulemekeza imfa yake Ambuye Yesu Khristu yomosachosera kapena kuonjezerako.
Again, it's another beautiful day that the Lord has given up. There is not any mistake. Everything is designed according to His purpose. So to us, we are just to edit in and give thanks to God in everything.
Ndiponso tu ili ndi tsiku lina labwino limene Ambuye watipasa kotero kuti palibe china chilichonse chimene chikuoneka cholakwika chifayo kuti Mulungu walola kuti muchilichonse chochitika munthawi ife tikhalemo ndi kukondwera.
We are in the world whereby all the scriptures are to be fulfilled and in no even a single verse who come to the Lord for it.
Tiritu mdziko lapansi mmene zolembedwa zonse zikufunika kukwaniritsidwa ndipo palibe ngakhale anunsu la lemba limodzi limene lichokera kwa Mulungu limene lizakhala lopanda pake.
And the Lord God gives breath to His word so that He should accomplish whatever He set forth.
Ndiyetu Mulungu mwini wake anauzira mpweya wake mawu amenewo kunena kuti zonse zimene anazilankhula zikakwaniritsidwe.
Because when we read Isaiah chapter 55 verse 10 says,
chifukwa tikamaona mbuku la Isaiah 55 ndime yake ya 10 akunena kuti,
as for the land cometh down and the snow from heaven and returneth not hither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater.
Pakuti monga mvula imagwa pansi ndi matalala kuchokera kumwamba yosabwerera kumweko, koma ikhamiza nthaka ndi kuibalitsa ndi kuipukitsa ndi kuipatsisa mbewu kwa zobzala ndi chakudya kwa wakudya.
11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I praise, and it shall prosper in the thing whereto I sent it.
Momwemo adzakhala mawu anga amene atuluka mkamwa mwanga sadzabwerera kwa ine chabe, koma adzachita chimene ndifuna ndipo adzakhala mmene ndiwatumizira.
So the way how rain cometh down, same with the word spoken, word spoken upon the things on this earth.
Ndeno monga momuja mmene mvula imagwera pansi, momwe motu ndi mawu ayi amene ndiwalankhula Mulungu yo mmene amamvekera ku dziko lapansi.
The letting of rain in this world is the picture of the spoken word in the world.
Kugwa mvula mmene imagwera mvula pa dziko lapansi pano ndi chithunzithunzi cha mawu mmene amayankhulidwa mawu a Mulungu.
Bible says, once a land rains, the leaves bled for the eater.
The Bible ikulankhula zonena kuti pamene mvula yagwa ndopamakhala chakudya kwa iwe wakudyayo.
Same with the gospel, the word of God that is spoken, who cometh unto the Lord not without accomplishing what He intended it to, but it will fulfill the will of God.
Momwe monso ndi uthenga wabwino mmene ulili kunena kuti mawu a Mulungu akalankhulidwa mawuwo sadzabwerera chabe ayi, koma kuti adzakwanitsa zonse zoyikika ndi Mulungu.
There is a eater who is to eat the produce from the land, while others or me is the food to be eaten.
palindu chakudya chimene chimadyedwa kapena kuti chimene chimapezeka chifukwa chakugwa kwa mvula pamene wina akhale chakudya koma nthawi yomweyo ena amakhala zonena kuti mukugwa kwa mvula komwe kusapeza kanthu komwe kakudya.
So two groups of people having single earnings, others eat from the produce that has been produced after the rainfall, while others are missing the food while the rain rains.
Ndiyeno mudati muone pali magulu awiri a anthu, ena amene akupindula mukugwa kwake kwa mvula kuti akupeza chakudya, pamene ena akupeza kuti sakupeza kanthu mukugwa kwake kwa mvula yomweyo. Ndiyeno pali magulu awiri a anthu amene akuoneka pamene popo mukugwa kumodzi kwa mvula kukupangisa kuti ena akhale ndi chakudya, pamene mvula yomweyo ikugwa koma ena akukhala wopanda chakudya.
The rainfall is a hope to those that are to eat the produce from the rainfall, and same time it is leaving others outside without having food to eat.
Ndiyeno mvula ikamati kugwa magwedwe ake amvulawo amakhala kuti akupereka chiyembekezo kwa anthu amene atakhale chakudya amene atakolole. Pamene mvula yomweyo sikamagwa imakhala zonena kuti ikusira njala kapena ikusira chivuto kwa anthu ena amene azakhalenso panda chakudya.
So Bible says same with the word that proceeded from the mouth of God will never come back void, but will come to an accomplishment of what the word was sent for.
Momwe motu Bible likulankhula bwino kunena kuti mmene mundimera lili mawu a Mulungu, kunena kuti mawu a Mulungu amene analankhulidwa sazapita pachabe ayi koma kuti adzakwaniritsa zonse zimene zinayikidwirapo.
This single word that was spoken is to be fulfilled. No doubt remain void.
Mwa mawu onse amene Mulungu anawalankhulira ngakhale kanusu kwamodzi kokha sikadzasowapo koma kuti onse adzakwaniritsidwa ndithu.
So the contents of the Old Testament spoke what the New Testament fulfills.
Ndemukhoza kuona kuti zoyikikatu za mchipangano chakale zimene zinayankhulidwa mchipangano chakale zimakayankhula zimene chipangano chatsopano chikakwaniritse.
So Christ is the fulfillment of all the promises, the fulfillment of the Old Testament.
Momwemo Kristu tu ali chikwaniriso cha zonse zonenedwa za mchipangano chakale. Momwemo tu ndi mmene alili Kristu kuti iyeyo ali chikwaniriso cha zinthu zonse zimene zinanenedwa mchipangano chakale.
Whereby says that the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
Ndi chifukwa chake wiki yatha ija timaona mbuku la Yohane chapter 18 pamene tinapeza mawu amanena kunena kuti ichichi chinanenedwa kuti chikakwaniritse zimene Yesu ananeneratu za imfa yake.
Which means everything was to be fulfilled, no single letter remained outside.
Izinthu zitanthauza kunena kuti zinthu zonse zimene zinalankhulidwa zikufunika kukwaniritsidwa ndipo kulibe ngakhale kalembo kamodzi kokha kamene kadzasala.
Because when we read Matthew chapter 20 verse 18 and 19 says,
chifukwaso tikamawerenga mbuku la Mateyo chapter 20 ndi maika ya 19 yanena kuti
Matthew 20:18-19 says, behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. 19. And shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again.
Tikayambira mundima ya 18 ya buku la Mateyo chapter 20 anena kuti, onani tibwera ku Yerusalemu ndipo mwana wa munthu adzaperekedwa kwa ansembe akulu ndi alembi, Ndipo iwo azamuweruza kuti ayenera imfa 19. Nadzampereka kwa anthu akunja kuti amnyoze ndi kumkwapula ndi kumpachika. Ndipo iye adzaukisidwa tsiku la chitatu.
So we can see here that Christ Jesus is little God who knows everything.
Ndiyo apa titha kuona bwino kunena kuti Yesu Kristu ndi Mulungu ndithu eniweni amene adziwa chine chilichonse bwino.
Because there is nobody who knows the future of anything except God, the sovereign one.
Chifukwa kulibe wina amene akhoza kuziwa sogolo ya chinthu china chilichonse kupatulako Mulungu yekha wapa yekhayo.
Here we see that Christ is speaking with his disciples that we are on the way to Jerusalem so that the scriptures might be fulfilled.
Abantu tikuona Yesu Kristu akulankhula ndi ophunzira akuwafotokozera bwino kuti onani tikwera kupita ku Yerusalemu kuti zolembedwa zonse zikakwaniritsidwe.
And Christ is preaching to his disciples that he is the Son of Man and he is to be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him.
Ndipo apa Kristu anali kulalikira kwa ophunzira ake za iye yekha kunena kuti iyeyo ndiye mwana wa munthuyo amene azaperekedwa mʼmanja mwa akulu ansembe komanso anthu akunja amene azamupereka iye.
Let us go back to the book of John chapter 18 and verse 12-13 downwards.
Ndeno kuti tione bwino tatene tibwerere mʼbuku la Yohane chapter 18 ndi maika ya 12-13 kutsika pansi.
12 says, then the guard and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndipo atovati ndipo khamu ndi akapitawo khamulo ndi akapitawo wankulu ndi anyamata a Yuda anamgwira Yesu namumanga iye.
And led him away to Annas first, for he was father-in-law of Caiaphas, which was the high priest that same year.
Naye amba kupita naye kwa Anasi pakuti anali mpongozi wa Kayafa amene anali mkulu wa nsembe chaka chomwecho.
Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man should die for the people.
Koma Kayafa anali uja wakulangiza Ayuda kuti kuyenera munthu mmodzi afere anthu.
So here we see what Christ spoke has been fulfilled. He went to Annas, the Caiaphas, the high priest.
Ndiyo apa tikuona kukwaniritsidwa kwa zimene Ambuye Yesu anayankhuliratu kunena kuti akutengedwa kupita kwa Anasi komanso kafika kwa Kayafa wamkulu wa nsembe.
Let us go back to verse 28 of the same chapter, whereby it says, then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, and it was early, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, but that they might eat the Passover.
Ndiyo tatiye ndibwere tipite patsogolo pa chapita chomwe cha Yohane chapita 18 ndima ya 28 yomwe anena kuti pamenepo anamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria koma munali mmamawa ndipo iwo sanalowa ku Pretoria kuti angadetsedwe koma kuti akadye Pasika.
Pilate then went out and told them and said, what accusation bring ye against this man? Pilate was not a Jew.
Chifukwa ya Pilato anatuluka kunja kwa iwo nati chifukwa chani mwadza nacho cha munthu uyu komatu Pilato sanali Myudai.
So what we see here is the fulfillment of what Christ said in Matthew chapter 20 verse 18.
Ndiyo chimene tikuchiona apa pachi ndikukwaniritsidwa kwa mawu amene Ambuye Yesu anayankhula mʼbuku la Matthew chapter 20 ndi Mark 18.
The chief priests, the scribes that condemned him to death are the Jews in Jerusalem.
Akulu ansembe kumaso tu anthu amene anamtsutsa iye kunena kuti Yesu akuyenera kuphedwa analidwa Ayuda wochokera mu Yerusalemu.
This is the religious group of people that condemn Christ with his doctrine, with his mission, without knowing that whatever they were thinking that they are expecting was about Christ of the scripture whom was among them.
Awatu alima ndi magulu awanthu azipembezo mmene iwo amachitira mmene amatsutsira ntchito Yesu Khristu mchimene iye anachikwatirisa mu zochita zawo zonse chimene samadziwa nchonena kuti Yesu Khristu amene wammalemba ndi amene ananenera kuti bwana bwera kukakwatirisa zonse.
This is how so easier the religious groups of people does in the things of God, thinking that they are doing the right thing while they are going astray advanced.
Chintu ichintu chimene chili chophweka kwambiri kuchichita kwa anthu amene ndi azipembeza amene amadzimva ngati kuti ndi anthu opemphera kuti akamachichita izi amaona ngati akukondweresa Mulungu posezo kuti potero pamakhala kuti akutsutsana naye Mulungu.
Verse 19 of Matthew chapter 20 says, and shall deliver him to the Gentiles to mock. That was speaking the things that happened while in Jerusalem, while this time they were on the way going to Jerusalem.
Ndifake mbuku la Mathayo chapter 20 ndi 19 anena kuti nadza mpereka kwa anthu akunja kuti amnyoze. Izinthu ndi zinthu zimene zinachitika mnjira pamene Ambuye Yesu anali mnjira kutuluka mu Yerusalemu kupita kukapachikidwa.
Why these people failed to mock Christ, instead they hired the Gentiles to mock him?
Kumano nchifaa chani anthu awo analephera iwo kuti amnyoze Yesu m'malo mwake amakachita kukafunafuna anthu amitundu kukampereka kwa anthu amitundu kunena kuti amnyoze iye.
This is so because these religious groups of people had so lusciousness whereby they do justify themselves thinking that they can never make a mock, instead let us hand over to the mockers to mock him.
Izinthu zinali choncho chifukwa cha mmene anthu amene amaziyesa okha kuti ndi olungama ndi opemphera amadzilungamisira nkumadzimva zonena kuti iwo sangathe kunyoza ayi koma malo mwake kuti anyoze bwino ofunika akachite kubwerekera anthu amitundu kunena kuti amene amadziwa kunyoza kuti akamnyoze iye.
There is groups of people that claims to be worshippers of Christ while they are real and original mockers of this way, but they just divert themselves so that they should be cleanly. This is hypocrisy.
Palito magulu ambiri a anthu amene amadzitchula okha kunena kuti ndi akhirisitu ndi osatira akhirisitu pamene iwowo zenizeni za iwo ndi onena kuti ndi anthu onyoza m'malo mwake nyozo wawo amaudusisa mu njira ina pofuna kuonesera chinyengo chawocho ndi amagwiritsa ntchito anthu ena.
How can we know that these are the mockers while acting innocent?
Ndetikozoziwa bwanji kuti awa ndi onyoza ngakhale machitidwe awo amaonesa ngati kunena kuti ndi anthu olungama anthu abwino.
Number one, they name their groups according to be changed. The spiritual name, the name that reflects from the Bible, while they never preach the Christ of the Bible.
Chinthu choyamba nchonena kuti anthu awa amatchula magulu awo amene amasonkhana azipembezo kwatchula kunena kuti ni mpingo kumakayang'anatu mawu amene amapezeka mʼbaibulo ndikumazilinganiza iwo kunena kuti ni mpingo wake wa khristuwo pamene iwowo samachita za mʼbaibulo.
Number two, they took pieces of the scriptures and applied to themselves and act like they are doers of the word, while they are going far, diverted, going astray without a sheep to shepherd them.
Chinthu chachiwiri ndichi pali anthu awo amene amanyenya amayangana nyenyeso za kapena kuti mapisi ama amalemba ndi amadzipaka kapena kudziveka okha ndikumadziitanira ngati anthu ochita mawu kumadzitchula ngati ndi anthu onena kuti amachita mawu amachita molungama komano tupo ochita zimenezozo samadziwa kuti mmene akuchita zimenezo ndi mmene amapitiriza kutayikira tayikira pamaso pa zinthu zokhuza mulungu.
They can name their group to be Grace Church, preaching Christ without compromise, the crucified word, speaking pieces of justification, sanctification, salvation, whatever is of clear of the scriptures revealed, of Christ revealed in the scriptures, while not knowing the exact Christ of the scriptures. This is mocking Christ, the way.
Iwo watu akhoza kutchula mpingo wawo kunena kuti ndi mpingo wa chisomo ndipo nkunena kuti iwowo amalalikira Yesu Khristu wopachikidwa osachotsera kapena kuonjezera amalalikira ntchito yake Yesu Khristu mene anabwera kuikwaniritsa pa kupatula kuyeresa ndi kupereka chipulumuso cha ulere kwa munthu wochimwa komano zimenezonso amaziyankhula mosazindikira Yesu Khristu weniweni ndi chipulumuso chake chinchini.
The little Christ of the scriptures be preached by the people that Christ called, that God elect, and they will preach the Christ of the scriptures without compromise.
Komatu Yesu Khristu wa mmalemba ndi Yesu ekhayo amene amalalikidwa ndi anthu amene Mulungu mwini wake anawaitana ndipo Yesu Khristu anawafera amenewo okhawo ndikuti mzimu woyera unavumbuluka mwa iwowo okhawo ndi amene akhoza kulalikira Yesu Khristu wa mmalemba.
Number three, when they are in organization in a group of people, they reflect, they do things like they are the same, having one faith. But when they go outside to their own field that the Lord set for them, they will change the gospel, change the thinking of the world, and they will start preaching another gospel that is preached by the multitudes of people surrounded there. It's one of the things that you can see that this one is a mocker of the way.
Ndi chinthu chachitatu chimene chimatikuonesanso pa anthu amene ndi onyoza mawu kapena onyoza Khristu ndi ichi kunena kuti anthu awa akakhala pamodzi pagulu pakati pawo amaonesa kuti ndi anthu amene ali mchikhulupiriro chimodzi ndipo amachita zimodzi koma akangoti asiyana apita mbali ina imene Mulungu watsogolera kuti akafikeno kumene koko iwaja amayesa kusintha chiphunziso ndi kuyamba kumalalikira uthenga wokomera wanthu uthenga umene anthu ena dziko lapansi limaulalikira ncholinganena kuti akhale ofanana ndi kumene koko ichitu ndi chizindikiro chimene chikuonesa bwino kapena mmene mukhoza kuzindikirira munthu amene ndi onyoza mawu.
Don't forget that I'm speaking about the mockers of the gospel of the word.
Musaiware kuti ndikulankhula za onyoza mawu a Mulungu.
Galatians chapter 6 verse 7 says,
tikamaona buku la Galatia mutu 6 ndi mega ya 7 yani nakuti,
be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.
Musanyengedwe, Mulungu sanyozeka, pakuti chimene munthu achifesa, chimene chonso adzachituta.
So the people took Christ so that it should be mocked by many, without knowing that Christ would never be mocked by anybody.
Ndiyedu anthu awa anamtenga Yesu Khristu ndi kukampereka kwa anthu akunja kuti akanyozedwe ndi anthu ambiri pokhala iwo samadziwa kunena kuti Yesu Khristu sanganyozedwe ndi wina aliyense ayi.
They were to mock to their shamefulness, but Christ, God, is never mocked by anybody.
Iwowotu amakangodzinyoza okha mmanyazi awo chabe chifukwa Mulungu kapena kuti Khristu sanyozedwa ndi munthu wina aliyense ayi.
Whatever man does, he does to his shamefulness. He never mocks God.
chiri jonse chimene munthu achichita amangochichita kumanyazi ake ayekha osati kunyoza Mulungu ayi.
And leap but shame.
Ndipotu chimene adzakolole iye mmanyazi.
So these groups of people claims themselves to be clean and ask the Gentiles to mock without knowing that them are the original mockers, present mockers to mock Christ in their absentia without knowing that they are the real people who mocked him.
Ndiyetu anthu awawa anachita kukafunafuna kapena kuti kukabwerekera kukafunsa ku anthu a mitundu kuti akamnyoze Khristu posadziwa kuti iwo eni ndiwo akaswirira kunyoza kuti muzonse zimene iwo anali kuchita pokauza anthu a mitundu kuti amnyoze Yesu Khristu zimakaonesera umboni wa iwowo kunena kuti ndi anthu onyoza amene akumnyoza Yesu.
What we see here is hypocrisy. Religion hypocrisies. He mocks in the name of serving the Lord with cleanliness heart.
Chimene ruri yona apa ndi chinyengo zipembezo zimanyenga zimene zimapanga zimene zimachitira izozo zimazionesa ngati kunena kuti ndi zimene zimapemphera chonadi pamene kumakhala kungonyenga kukhala ndi mitima yonyenga chabe kunyoza Khristu.
Same with the religions of this modern time. They act like stewards. They act like faithful people while are mockers in absentia.
Zimapanga zinthu ngati ndi zangwiro kuchita ngati ndi anthu okhulupirira Mulungu wolungama pamene iwo ndi anthu achinyengo amene ndi onyoza.
And they mocked in their absentia as stewards sending the pagans to mock the way.
Iwo tu anamnyoza Yesu Khristu pogwiritsa ntchito anthu akunja anthu a mitundu kunena kuti amnyoze m'malo mwawo.
That's how the regions, how people are doing as of now. They are mockers, but in absentia of somebody sent to mock publicly.
Mmene momo ndi mmene anthu komanso zipembedzo zamasiku ano zili kunena kuti izozo zimanyoza koma zimagwiritsa ntchito zimabisala kumbuyo kwa wina ake amene ati anyoze poyera moonekera ndithu.
Another thing was armed to scourge. Gentiles were ready to scourge Christ.
Ndiponso chinthu chomwe chikuoneka apa nchonena kuti anthu a mitundu awawo anthu akunjawa analitu oyo okonzeka kukamnyoza kapena kukapepusa Khristu.
The number one, they say that they deliver to Gentiles to mock and to scourge.
Chifukwa cha chinthu chomwe chioneka apa nchonena kuti iwowo amakampereka Yesuyo kwa anthu a mitundu kuti akamnyoze ndi kumpepusa.
So them act like patients, innocent people, while they are real scourgers of this way, of Christ of the scripture, the anointed, the Christ, the Messiah.
Ndiyetu anthu awawa amakapanga izizi kumaoneka ngati ndi anthu abwino pamene iwo ndiwo kwapula enieni onyoza Mesiya kapena kuti Khristu wa moyoyo.
So you can see here that never depend on any person human. They are scourgers even though they act like followers of this way.
Apaso mutha kuona bwino kunena kuti sipakufunika kudalira pa munthu wina aliyense ayi chifukwa anthu ndionyoza akakhale amaoneka ngati ndiwolondola njirayi.
The third thing, that is the work of the Gentiles, was to crucify him.
Ndiponso chinthu chachitatu chomwe chioneka apa chimene ni ntchito ya iwo anthu a mitundu ndiye kumpachika.
So number one, Gentiles were ready to mock. Number two, were ready to scourge. Number three, were ready to crucify him.
Dino muzonjita zanu hamitunzo mwezi kuwane sudu wapa chitu choyamba nchone na kuti hamitundu wawa anari okonzeka kukamu nyoza kilisidu. Chitu chachui nchone na kuti anari okonzeka kukamu kwa pula iye. Nipo chitu chachitatu anari okonzeka nkayo kumpachika iye.
These are the people without cautions, the Gentiles.
Andu wawadu ndia andu wapanda chifundo andu hamitundu.
But they are the customers of the Gentiles, of the Jews, that looks to be innocent, clean.
Umado makapanga izi, pofuna kutoko za mbina, pofuna kulemekeza, mwambo wachi yuda. Amene yuda wa makafuna kwa zonesa kuti yuondu era.
So you can see here that it looks like it's the Gentiles that mocked, scourged, and crucified Christ without knowing that these people were just sent by the real scourgers, real crucifiers, and real mockers.
Ndiyo apa muta kuona kuti zimakaoneka ngati kunena kuti ndi amitundu amene akukamunyoza ndi amene akukamukwapula Yesu Kristu. Posazindikira kunena kuti anthu awa anatumidwa ndi onyoza inieni, anthu okwapula inieni amene ndi Ayudawo.
To conclude on this matter is that both Jews and Gentiles were friends and neighbors working in the same field to fulfill the scriptures so that on the third day, that is point number four, Christ should rise.
Ndiyeno du poomba nkota pa nkani mukoza kuona kunena kuti anthu awawa Ayuda komaso amitundu anthu awawa anali pa ubwenzi anthu ogwirizana pambali ina imene cholinga chawo onse chimozi ndi kukanyoza ndi kwakukwapula ndi kuti pomaliza pa zinthu zonsezi Kristu akabukisidwe kwa akufa.
While when you see the genesis of these true groups of people, they were never even eating together, corresponding. They were like enemies in preparation to be friends on the day of crucifixion of Christ of the scripture.
Pamene tumukamayang'ana mbiri ya anthu amene wawa mnthawi ya kumbuyo, mupeza zonena kuti anthu awawa sanali pagwirizana anali anthu amene anali odana. Sama langula na nkula nkula na kumwe. Pamela udani umene unali kukangwa kuwanzele keresa mgriza. Umene kukajitike poka mpachika Yesu Kristu kutaka kwa disidwe maremba.
So when we go back to Isaiah chapter 55 verse 11 says, but it shall accomplish what I preach, never come point.
Leno tikabwela kubukula Isaiah 55 ndimeke 11 chona mwala mkula kuti momwemo adzakhala mauwanga amene atuluka mkamwa mwanga sazabwerera kwa ine chabe koma adzachita chimene ndifuna ndipo adzakhala mmene ndiwala muli ndiwa tumizira.
So I said it shall accomplish that which I preached.
Ndifake ndimeyareveniyo akunena kuti adzakhala mmene ndiwa tumizira.
No single thought remains without accomplish that was sent for.
Ndipo kulibenga kale kanusu kamozi kamene kazapita padera kosakwanirisidwa monga mwakuigiratu.
So the Gentiles and the Pharisees and the Jews were there to have a good communication and agreement so that Christ should die both for the Jews and the Gentiles.
Ndiyetu Ayuda amitundu komaso afalisa wawa azita nwa kunjao andu wa makamkwini zana pofuna kumpeleka Yesu Kristu kapena pompachika Yesu Kristu kuti jikakwa nilisibwe kuti Yesu Kristu yobo ufa akafere wonse amitundu Ayuda komaso ndi andu wa kunjao.
So people mocked, people scourge,
ndeno anthu amanyoza anthu amakwapula komanso anthu anampachika.
That's why Isaiah chapter 53 verse 2 says 1-3-4.
Ndi chifukwa chake mbuku la Isaiah 53 ndimake ya
Verse 2.
Ndimege chiwiri yo akuti.
For he shall grow up before him as a tender plant, like a very small one, and as a root out of a dry ground, very stiff place without hope. He shall know, he hath no form nor comprehend, and when we shall see him, there's no beauty that we should desire him.
Pakuti ameneyo adzapuka pamaso pake ngati mtengo wa nthete ndingati mudzu womera mthaka yowuma iye alibe maonekedwe pena kukongola ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti tinkhumbe.
The coming of Christ physically in this body is undesirable, so that the womb is to desire Christ. Should have been given the gift of desiring, and should be by God Himself, not a man's will.
Ndiyetu kubwera kwa Ambuye wa Yesu Kristu kubwera mdziko la pansi umungu, anabwera ndipa onekudu osa kongola, ndipo anali osa kumbidika ai. Ndicho lingachoti kwa iye amenata akhale nawo mtima omukumba omukumbira iyeyo, ichite kukhala mphaso yoperekedwa ndi Mulungu kuti munthu yankhumbe iye.
3. He is despised, rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He shall despise, and we esteem him not.
Ndimechitatu ati iye ananyozedwa ndi kukanidwa ndi anthu, munthu wazisoni, ndi woziwa zowawa. Ndipo ananyozedwa monga munthu wombisira anthu nkhope zawo, ndipo ife sitinamulemekeza.
So Christ was a rejected man, rejected by many men, a man of sorrow, and acquainted with grief. Also we hid him, our fathers from him, and we despise him. Again we esteem him not.
Ndiyetu mutha kuona pamene pakunena kuti Yesuyo anali wokanidwa ndi anthu, munthu wazisoni, ndi woziwa zowawa, ndipo ananyozedwa monga munthu wopisira anthu nkhope zawo, ndipo ife sitinamulemekeza.
All these things we did to Christ in the name of mocking him back, like we are clean and innocent people.
Zinthu izi zonse tinamuchitira Yesu Khristu ndicho tingachodzionesera ife kunena kuti ndife anthu oyera, ndife anthu abwino, anthu osachimwa.
We are totally sinners, but saved by grace and grace alone.
Ifetu ndife anthu ochimwiratu, kotheratu, koma opulumusidwa mwachisomo chokha basi.
So verse 2 of John chapter 18 says about signifying what death he should die. This is Christ doing the work.
Ichitu nchifayake mukamaona mbuku la Yohani chapter 18 ndi verse 32 nakuti kuti mawu a Yesu akwaniridwe amene ananena akuzindikirisa ife imene akuti adzafa nayo.
Which means there is nothing that will come to the Lord void, but will come to accomplishment.
Zimene izitu zitanthauza kunena kuti palibe ngakhale mawu amodzi okha amene adzachokera kwa Mulungu kukhala chabe, koma kuti mawu onse adzakwaniritsa.
Christ is the fulfillment of all the scriptures.
Khristu ndiye chikwaniriso kapena kuti iye ndiye wokwaniritsa wa malemba onse.
And nothing missing but fulfilled. Thank to God because of Christ of the scriptures.
Ndipotu kulibe chimene chisowapo kapena chimene chiperewera koma kuti zonse zikwaniritsidwa. Aya atamandika ndi Mulungu chifaya chakukwaniritsidwa uku.
That's why Acts chapter 2:23 says.
Ifaya ndikamaona mbuku la machitidwe chapter machitidwe cha mutu 2 ndi mayake ya 23 anena kuti.
Verse 23. Him being defined by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken by wicked hands have crucified and slain.
Amen. Wobereketwa ndi uphungu oyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu, inu mwampachika ndi kumupha ndi manja anthu osayeruzika.
So there is two things here. The first part is God for nourishing and delivering the cancer that Christ is worth to be crucified.
Ndiyo pali zinthu ziwiri zomwe zikuoneka apa. Chinthu choyamba nchotera kuti monga mwa uphungu wa Mulungu oyikidwiratu, Mulungu anadziwiratu kunena kuti Yesu Khristu akufunika kupachikidwa.
Number two, wicked hands take Christ and crucify and slay him.
Ndipo chachiwiri nchotera kuti anthu anampachika, anamtenga Yesu Khristu ndi kumpachika ndi manja awo.
Who are these wicked hands people? They are all sinners, because all sinners come short of the glory of God.
You know, kumani kwenda andu osa eruzika wamena na mpachika Yesu Kristu ni manjao ni ndani. Andu wamena watu ndi osa, andu wamena ndi ochima. Chifu andu osa ochima andu opele wera poli miru wa Mulungu.
One of them is myself. I was the chief sinner, crucifying Christ, mocking Christ, but claiming myself to be clean, a very hypocrite person, but thank God because of his mercy and grace.
Ripoto ine ndiye mmodzi wa iwo amene ndinali ochimwa wankulu kapena kuti mfumu ya anthu ochimwa amene ine ndinampachika Yesu Khristu pomadziyeresa ndekha, pomadzilungamisa ndekha, mmenemo ndimene ndampachikira Yesu Khristu, koma ndiyamika Mulungu chifukwa cha chisomo icho.
33. Then Pilate entered into the judgment hall again, that is the second time, and called Jesus and said unto him, art thou king of the Jews?
Nimeya 33 mbuku la Yohane chapter 18 hati, chifukwa chache Pilato analowanso mpritorio umene uti unalulendo wachitatu umene makalowa, naitana Yesu nanena kwa iye, iwe ndiwe mfumu ya Ayuda kodi?
This is the question coming from a Gentile asking Christ as a king, are you the king of Jews?
Ndiye notu ili ndifuso limene mtu wa mitundu ama kama ufusa Yesu Khristu na mafusa zina kuti kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda?
Matthews 27:11 says,
pamene tikaona mbuku la Mateo 27 ndi mayake 11 anena kuti,
and Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, art thou the king of the Jews? And Jesus said unto him, thou sayest.
Ndipo Yesu anayimirira pamaso pa kazembe, ndipo kazembeyo anamfunsa iye kuti, kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndipo Yesu anati kwa iye, mwatero.
You can see how Christ responded to what the governor asked him. Are you the king of Jews? Thou sayest.
Tatukuona mmene Ambuye Yesu amakayankhira funso la kazembe, limene kazembe amakamfunsa iye kunena kuti kodi iwe ndiwe mfumu ya Ayuda? Ndi Yesu akunena kuti mwatero.
Here is showing that even the pagans, the outsiders, will testify that Christ is the king of Jews.
Apo atanthauzira bwino kunena kuti ngakhale anthu akunja, anthu a mitundu, anthu amene wazachita umboni ndi kulankhula bwino kunena kuti Yesu Khristu ndi mfumu ya Ayuda.
We will all testify Christ as the king.
Onse adzachitira umboni ndi kunena kuti Yesu ndi mfumu.
So look to verse 12 of that chapter 27 of Matthew, whereby it says, and when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.
Ndiyendaona ali mundimeka ya 12 mbuku la Matthew chapter 27 anena kuti, ndipo pakumnenera iye ansembe akulu ndi akulu, iye sanayankha kanthu.
So you can see that Christ is answering the chief governor, but is not answering these
Yesu Kristu amagamu yankaka nsembe uja. Kumano sabu akukala chete baka paso pa akula nsembe.
He was to silence himself because these chief priests, the priests and the elders, are the people that claim to be the knowers of the gospel, of the truth. Why not knowing Christ, the real truth, but revealed in the scripture? So he had no time to confront this awkward high priest, the elders and the Jews, because he has come with the mission of to be crucified on the cross, so that he should establish the little doctrine, the little gospel, the little desired way of preaching the Christ of the scripture. Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee? And he answered him to never a word, insomuch that the governor marveled greatly.
Pomwepo Pilato ananena kwa iye, sukumva kodi zinthu zambiri zotera kunenera iwe, ndipo sana yankha iye. Ndimayakea 14 akuti ndipo sana yankha iye, ngakhale mawu amodzi, kotero kuti kazembe anazizwa ndithu.
15 and 16. Now at that feast the governor was wont to release and told the people a prisoner whom they would. And they said, and they had then a notable prisoner called Barabbas.
Ima 15 and 16. Ndipo pa Pasaka, kazembe adazolowera kumasulira munthu mmodzi wa ndende, amene iye anafuna. Ndipo pa nthawi yomweyi anali ndi wa ndende wodziwika dzina lake Baraba.
17 and 18. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus, which is called Christ? 18. For he knew that for any day they had delivered him.
Ndime 17 and 18. Chifukwa chake pamene anasonkhana, Pilato ananena kwa iwo, Mufuna kuti ndikumasulireni yani? Barabba kodi kapena Yesu wotchedwa Khristu? 18. Pakuti anadziwa kuti anampereka iye mwanjiro.
So you see, this judge by the name Pilate know that Christ is very innocent, is very holy, and is not worthy to be condemned. But these people are condemning him because of envy. And he knows that, and it's God who opens the eyes of Pilate to see that Christ is the innocent man, but he is to be crucified so that the scripture might be fulfilled.
Ndero muta kuona kuti oruza uyu amene ndi Pilato amaga amadziwa ndithu kunena kuti Yesu Kristu ndiwo sachimwa, iye ndiwo lungama, alibe chifukwa chonena kuti akhoza kutsutsidwa. Koma anthu awawa akumutsutsa kamene kuti anthu awo akumpereka iyeyo mwanjiro. Koma betu ndi Mulungu amene anamthandiza Pilato kuti akamuone Yesu Kristu yokukhala kuti ndi wosachimwa. Koma kuti izi zinthu zonse zikachitika zikangokwaniriziwa zonse za zolembedwa zimene zinalembedwera kuti za iye.
19:20-21. When he was set down on the judgment seat, his wife sent unto him saying, Have thou nothing to do with that just man, even the wife of Pilate, saw that Christ is a just man. For I have suffered many things this day in a dream because of him. That is Christ preaching me to the woman, the wife of Pilate. But the chief priests and the elders persuaded the merchant that they should ask Barabbas and destroy Jesus. This is the religious groups of people persuading the people. People are to be persuaded by the leaders, the preachers of the gospel, or claims to be the gospel. But it never won the war.
Limeakea 19:20-21. Pamenepo, andipo pamene Pilato anali kukhala pa mpando wakuweruza, mkazi wake anatumiza mawu kwa iye kunena, musachite kanthu ndi munthu wolungamayo, kusenza zina kuti mkazi wa Pilato na Yesu anatsegulidwa maso anazindikira kunena kuti Yesu Kristu ndiye wolungama. Pakuti lero nkulota ine ndasauka kwambiri chifukwa cha iye, kusenza kuti ndi Kristu Yesu mwini amene anadzilalikira kwa mkazi wa Pilato. Koma ansembe akulu anapangira anthu kuti apemphe Baraba koma kuti aononge Yesu. Umuntu ndi mmene anthu amatengekera kapena mmene anthu amakopekera mosavuta, ndi anthu amene amatchulidwa okha kuti ndatsogoleri amipingo azilaliki azibusa, amene amatha kukokopa ndi kusokoneza anthu mosavuta. Koma kazembe anati kwa iwo, ufuna kuti ndikumasulireni uti wawiri, ndipo iwo anati Baraba.
The last sentence and the last word on verse 20, they said they want to destroy Jesus. Destroying is the character of the devil that is reflected in John chapter 10, verse 10.
Ndiyo mukaona nusu ya ndime ya 20, kumapeto kweni kweni kwa kunena kuti koma kuti aononge Yesu. Ndeno uonongatu ndi makhalidwe kapena machitidwe a Satana amene amaonesedwa asonga khale mbuku la Yohane chapter 10 ndi meya 10.
Which means the characters and attributes of the religious of religion is destroying the gospel, but will never destroy but fulfill what has been already determined, the counsel of God.
Nanda uzanu kunena kuti nchiridwe ndi mkhalidwe wa zipembezo ndi kuononga uthenga wabwino. Komabetu uthenga usanga uononge, koma kuti chimene iwo amachita ndi kungokwaniritsa zimene zinanenedwera ndi Mulungu.
Verse 21. The governor, that is Pilate, answered and said unto them, whether of the ten will ye that I release unto you? They said, Barabbas. You can see how the wills of a man is. They never ask the right thing, because even in the choosing, they failed to choose the right thing.
Pamene mundime atwendewana anena kuti koma kazembe amene ndi Pilato anati kwa iwo, mufuna kuti ndikumasulireni kuti wawiriwa, ndipo iwo anati Baraba. Apano mukhoza kuona mmene munthu ali yolephera kusankha, kunena kuti ngakhale pa kusankha kukonena kuti asankhe munthu samatha kusankha bwino ayi.
I remember one day I was with the brother John. We were coming from Area 56 to where I'm living. So there was a pack of minibuses. And we saw other minibuses that there are many people inside. And there was other minibuses whereby they were vacant. We chose to enter into the minibus that were full of people without knowing that once we board in, all the people that occupied in the seats are to come out. They are people who just want the people to have seats in the minibuses. At the end of the day, just that we thought that it's parking late. This is how a person fails to choose in a right manner.
Ndimakumbukira tsiku lina ndinali ndi mbale John tikuchokera kwantsiriza pamene ndimapita ku nyumba kumwe ndimakhala. Komano titafikato pamalo okwerera minibasi, tinalephera kusankha bwino kumene kunachitika chifukwa titaona minibasi tinakapeza kuti pali minibasi ina ena maoneka zonena kuti alibe anthu. Ndiye panabwera minibasi ina imene maoneka yodzaza bwino kwambiri. Ndiye ife tinasankha kukwera yodzaza bwino ija.
Osansi ndigira kunena kuti yomwe maoneka yodzadza bwino inangodzadza ndi anthu osongola amene amakangogwira malo onena kuti anthu ena alowemo mpaka latinadzipeza kuti talowa mbalo mmene mujamo kukapeza kuti minibasi yomwe inali yosadzaza ija yadzaza pamene pajapo nkunyamuka kumapita ife nkutisiya pamenepo mmalo mwake tinachedwa ukuti kumakangoonesera kulephera kusankha kwa mmene munthu amalephera kusankha kuti sitimatha kusankha bwino.
We concluded by saying a man can never choose the right thing.
Ndipo tiomba mkota apo vulankhula bwino kuti munthu sabatha kusankha bwino.
So let us go to the religion. The religions, when they are preaching, they said, choose Christ. Make a decision today. If you want to inherit the kingdom of God, have a decision. You choose without knowing that a man can never manage to choose the right thing. Once you started choosing, you end up choosing nothing but dung.
Iyono tatenti oneni mmene zipembezo zimaphunzitsira ndi mchitidwe wawo mmene amachitira pamene amalalikira nkumawawuza anthu kunena kuti musankhelero ngati mufuna kuwalowa kumwamba tiyeni mupange chisankho iwowo amawawuza anthu ngati wewe kuti anthu akhoza kusankha koma taonani munthutu mmene iweyo kupasidwa mwayo nena kuti usankhe ukamati usankhe iwe sumasankha chinthu chabwino ayi chilichonse chimene chimasankhidwa ndi anthu chimakhala choyipa ndipo mapeto ake umakhala munyazi pasi umasankha ndowe.
To conclude the message of today, nobody can choose the right thing. It's God who chooses us. But if we are talking about choosing, we are failures always.
Kuomba mkota mutenga wa tsiku la lero kulibe munthu aliyense amene akhoza kusankha bwino tikafika pankhani ya kusankha ndi mulungu yekha amene anatisankha ife komatu ife singathe kusankha ndipo tikamakambaza kusankha nthawi zonse ife ndife anthu olephera.
That's why he chose some to hear the gospel and left to themselves others so they will never choose because we are not here to choose but to be chosen.
Ndichifacha ke tu leroli tikupezeka pa uthenga uwu kumamvesera uthenga uwu pamene anthu ena anasala osati kuti ife tinasankhayi koma kuchifaidwe kuti tinasankhidwa.
That's why Brother Peter says we are the chosen generation. Not the choosers of the generation. He chose us and we enjoy and celebrate because of the choosing in his death on the cross.
Pakati mbale Petulo analemba kunena kuti ife ndife mudzi wake ife ndife mbadwa dzosankhidwa kunena kuti ndife anthu amtundu osankhidwa sikuti ife tinasankha ayi sikuti ndife mtundu osankha koma ife ndife amene tinasankhidwa ndipo tinasankhidwa kuti tikaone chipulumuso choti kukakondwera ndi chipulumuso chimenecho chifacha kusankhidwako.
Dear Heavenly Father, we thank you because this time that you gave us we understand that we can never manage to choose the right thing if it is not you who chooses. We are about having the filthy lugs in our hands. Put on the filthy lugs, trusting and believing in the filthy lugs in the dung, having you hope in the dance. But thank you to you, Almighty God, in choosing Christ of the Scriptures, opening our eyes so that we should see how foolish we are and were in our decisions, in our options. But thank God because of the grace that has been given freely without my good works contributed, that makes us to enjoy and celebrate the death of our Lord Jesus Christ. Bless and worship you, Father. Bless each and everybody that was online, even present, even those who are to follow this message on internet, on any time that God will have us. May the grace of God abound to those you elect and left to themselves those that are not yours. For the sheep will hear the voice and the goats will be left to themselves. And each and everybody, even our brother who is to be preaching in French, according with your grace. In the name of Jesus we pray. Amen.